Ungesema mapema kuliko tu ghafla unaondoka, unaniachana chechema. Tungwa mapenzi umeudunga hajana telema. Tungi mtupu sana dondoka, na sidondoki pema. Oh no, sitaki kuamini kwamba sikuwa chaguo la moyo wako, chaguo la moyo wako. Alikuwa lengo lako, alikuwa lengo lako. Ode, 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 utaniua. Ode, 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 utaniua. Ode, 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 utaniua. Ode, 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 utaniua. Mawazo tele tele, moyo umebakisha tembe tembe. Na sela sele sele, kumuvoni sonyesha tachembe chembe. Oh, oh. Nimekuzoea sana doma na nachachawa, wenzangu siku kutiata. Na wamekumendea sana na vya gali ukapagawa, midaga daga sinata. Oh,